yamde jeedidi pawi silmaji capantati do e sactirde RFI fulfulde yonti wakati nantinde on kabaruji di.
Aisha so
ko buri tengtude e kabaruji subakadi to Niger yoga e pelle civil jinganoje lamu fadengu noddi aset hande seppo e lamorgo leydi ndi nyame fandare seppo mabbe go ko ngam namdade jaltugol kono Amerik e leydi ndi ko hande udditata orgal sumgoji sardiyankoji togo badawal e der jonte didi ko nyande nogas e jena e ndule ru sumgoji di mbadata gomu lamu fadew fadanongu no feewito IT joƴƴinama hanki lewru caggal nantingol dotagol golle hoorejo jagorde o Ariel Henry ko ɗum woni toɓɓe mawɗe de joni joni jaccinen teddube heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama bisimilla mon e jonde men kabaruji adinde to Niger yoga e pelle civil jinganoje laamu faddengu no diaset hande seppo e laamorgo leydi ndi ñame fandare seppo mabɓe ko ngam namdade jaltugol kono Amerika tawaɓe e nder leydi ndi ɗum ko e saha mo ganduɗa balɗe tati caggal lana weeyo risi juurima ñame tellini soldat siɓe hewɓe risinaɓe yaadude e kaborde kettoɗen hen humpito Aissatou Ly
ko hewɓe pada e seppo hango wadde aset hande ndi e laawi ñame e nokku unité de place de la concertation pelle jinganoje laamu ngu noddi seppo beele namdade Amérique itta holle mbiyen yaltina konunkoɓe mum e leydi ndin ko ɓuuri ujunere soldat siɓe Amérique tawa e o saaha toon to Niger ko ɓuuri hewde e mabɓe ni goni ko e daka kono weeyi wongo e saare walla mbiyen diwal Agadez yilla lewru ƴaɓɓino ndu Niger fuɗɗino ñingde e namdade gollidal hakkunde mum e Amérique e banggue ndenago darte e on saaha risi kañum kam fuɗɗima gollidade e Niger beele wallude ɗum e banggue ndenago alarba ƴaɓɓine nde laana Russie jippini ñame kene yaaha e soldat siɓe temedere foof ko russinaɓe yaadude e kaɓorɗe kewɗe e wi jeyde guindi leydi ndin télé Sahel garangal ɓe soldat siɓe Russie ko beele heblude kono Niger e naftorgol kaɓorɗe ɗe Russie addi e leydi ndin ɗen kaɓorɗe kaɗoje piyanɗe e ko nandi hen andide ɗum noon fuɗɗoraki Niger saabu Burkina e Mali foof leyɗe tawaɗi e fedde AIS dartini guila lebbi kewɗi hannde e gollidal mumen e France ha e leyɗe goɗɗe gam wawde gollidade e Russie
to togo jaɓanten ko hande udditata worgal sumgoji sarɗiyankoji baɗawal e nder jonte ɗiɗi ko ñande nogas e jeenayyi ndu lewru sumgoji ɗi mbaɗata so wonano ko fo ñasimɓe hoorejo leydi ndi dirtinnoɗi ko ko ñande nogas lewru ndu nayi ɓurndu gonɗe ndu ɗi woteji mbaɗanno lundiɓe laamu ngu nomiji tawede e ɗin woteji cuɓorɗi député en kettoɗen hen jantore Oumouba
ɗi woteji suɓorɗi sardiyankoɓe e ardotoɓe diwe naatayi nder taarika togo o suɓago député en ɓura habbede e nder mum tentini gila o bukko keso waylirɗo sariyaji leydi ndi windita ɗum ko gila ñande nogayi e joyi lewru yawtundu ndu waɗi député laamu ngu suɓi sariya waylirɗo dosgal leydi ndi saabi lurra hakkunde maɓɓe e lundiɓe laamu hari ko laamu hoore yaaku joni hiɓe yeli yo wonu laamu sarɗiyanko hoorejo togo on nenni no jaɓugol o sariya keso fiino ɓurtu tabitira ka leydi maɓɓe lundiɓe laamu no tanjini ngal orgal wonugal e fuɗɗade ɗo wallitotoɓe no ɓe andinira ɓiɓɓe leydi ndi ko ɓe yeesoɓe faala kon halorade ngu laamu ɓe lundiɓe no tentini dirtingol ɗe wote e hollugo hiɗe waɗude e nder jonte ɗiɗi kadi ko seedeji ɓe hooreɓe no faala bonnugol eɓɓoje ɗe pelle politique lundiɗe laamu
goƴa ene woni alhaali o blogueur guinenajo Djibrila Agui Sylla o activiste jo ñiñowo laamu colonel Mamadi Doumbouya jaga ko alkamisa ɗo e Sénégal saabu natgol e nder leydi ndi ngol ɗoftaki sariya o alhaali ene foti laɓɓitinede talata to suudu ñawirdu Dakar sariya Sénégal ene wawi ƴettude pellital riwtudemo o fata leydi mabɓe ko e ɗum woni goƴa awoka makko e pelle daraniɗe haqqiji neɗɗanke to Nigeria ha hawundi biyen din leydi e wonti adindi e winderende nanude pesi kesi ngam habade rafi menenjit ko dum sakti hanki fedde aduna yankore tamminde cellal OMS din pesi biete di ko mbiyen men 5CV o rafi ko bondo barowo kono di pesi kesi ma naw ma mbaw wallude laygol hadde laygol ngu nyaw e sogol pitali ko dum beydi hen horejo de fedde OMS e timtol garal di pesi to Nigeria ma beydu battindebe e fandare mabbe libde o rafi do e hitani ujuna didi e chapantati e wi mako gomo lamu fadeu padangu no fewito IT jo inama hanki lewru tiagal nantin gol dota gol golle hore jo jagorde o Ariel Andi taf gol ngu gomo pongo artirde de jere nder leydi ndi lawdina ko e decret mo Henri e sifi hapungu gomo gasata ko jeedidi lewru dida buru hitane ujuna didi e nogas e jeegom yimbe jillabe maggu en poti to dade ko buri yawde hore jo jagorde e darnude lamu to Israel kono ko be mabbe mbadi piyande musde kadi hanki e der bande Gaza gubali Iran fade e Israel ko tidi wonande jogido kongol galela mordo America kalfinado jokondiral din lady Anthony Blinken namdima nando mum mushin Turki e Arabi Saudit de jamnata tera haytude kala ko fate e jangu fade e Israel Hezbollah Liban e bangi mum nantini hanki werlade ko en abbo e roketaji po fade e jodorde Israel gam yoftade piyande debe mbadi e to worgo Liban États-Unis e Royaume-Uni kadi hanki jigga gol wala jeegol gede baade no aluminium cuivre wala ni nickel di risi feonata kalpelital jetti dum ko halfina be galu Amerika e hilifabe Britannique yidbe yandinde ko risi hebanno e jeegol de kutorde teddube hebi ko do tongu den on jarnama e kettogol